Yeah. Chilla Bar, baby. Yeah. Chilla Bar. Listen, hey baby, you know that I like you. Now leave them enough, mama, wish I could bite you. Now circle sex, do not talk with waifu. And every day, mama, think about you. Ooh. Kukonga kila kitu sio kesi. Nataza na jimu lalo machesti. Alafu kiwa na mimi sao kusu stressi. Mana na yiju mapenza alafu mi mcheshi. Najua nikikupa taka tena. Takupa penza subwina mapema. Yes true baby skiza nacho sema. Takupa love tashindwa kuhema.
Pulan, pulan, pulan.
Songea baby.
Pulan, pulan, pulan.
Sembere no. I want to be with you.